tandike ni parliament iwanga Uganda oluna kolwa lero bavire bawa ekiragiro eri minister owebye eri minister owa justice and constitutional affairs okusobola okuba ateranga fulumya reporter enkwire ku nsonga edobuma we basobola okuba ateranga bagulawo okubita mu kitongole ekitwala ebyokulondesa mu iwanga Uganda okuba ateranga abantu babukozesanga kwotere ku n'ekitongole ekyo okubukozesa mu biseera ebyokukuba akalulu okusinziira atera ku mumyuka w'omukubiriza olukiiko olukulu olwa iwanga omukulu Thomas Sayeba weno wano wasinziire yategeeza nti ministry enegemaganya ebyamateeka esobola okuba ateranga evaayo esobola okuyinonola abana Uganda lwaki bino byalemererwa okuba ateranga bikola kino wekiyidiire nga ye akulembera abali ku luuyi oluvuganya gavumenti omukulu Joel Ssenyonyi ategeezezza nti kyokka ekikasinze kubanga kyewuunisa obuba munoomanyibwako nga BVVK baabugulira yala bbiriyoni eriwerera ku irala nga ebikumi bina kyokka ate era baamaliza nga empiya edomuwamunsolo digiriremu awo ekyabuleesa kyalemererwa okuba ate era nga kituukirira mu bigambo byategeezezza nti gavumenti yaakuno erina engeri gy'erikolangamu ebintu byayo nga byongera kuswaza nga kwotaire ku n'okugemya enaku.
What happened? We need an answer because we spent billions of taxpayers' money. Is it that fake machines were procured? That means somebody has got to be held responsible. Is it that good functional machines were procured? However, they were frustrated from working. We need to know. The interesting thing about Global Speaker, 2 days ago we were voting for the last batch of local government leaders and so the machines were functioning. So I ask, what miracle has happened? Government needs to bring us up to speed. What happened? Because a loss was occasioned for the first elections. So all of a sudden they began to function. Was the problem fixed? Did we purchase new ones? We want to know because I get the feeling that the machines were conveniently defective.
Oyono mukulu Joel Ssenyonyi kyokka ate era olumaliriza ebigambo bye yeniini minisita w'obwenkana n'ensonga edayise mawango bamutegeezezza nti ateekeibwa okuyida n'ebyokwiramu eri paalamenti y'ewanga Uganda okuyinanula n'abana Uganda lwaki ebintu bino byadema okukola era nga tinakindi amyuka omukubiriza owa lukiiko olukulu lw'ewanga Thomas Sayeba yeena ayongera okumutegeeza nti balina okuyinonola abana Uganda ku nsonga edo.
On BVVK, the Minister for Justice come and bring a formal statement because, you know, some of these things raised are so critical, you don't need to just answer anyhow without very clear consultations. And I heard government was saying they are even doing investigations, so I think that would give them. No, it is under Electoral Commission. So it's the Minister for Justice and Constitutional Affairs who is in charge of the Electoral Commission that should answer that one.